yeah. It's Baba Jace. Nimetafuta nimepata, raza ni jaa wengine sitamani. Sikumbuki yaliyopita, kila pande unaniziba kweli sioni. Unaniweza mwenzio, moyo tulio siende mbio.
I could give you whatever you want to, whatever you need it. And I promise you that you'll be my wife, cause I love you for real.
Just keep confidence, I'll be your prince, and you'll be my princess. Oh my stainless, let me the love story pretty baby, just say yeah yeah. Nakuwa idea, sto kukimbia, penzi nda kutunzia. Sitamani mwengine,
let me show you how much I love you. Trust me darling,
mbali sitamani, na kuwa mpweke na hali ngumu. Kukuwacha njo sizani, labda nife nikisubiri hukumu. Vumilia hali yangu, ipo siku na mimi nitabarikiwa. Yote mipango ya Mungu ndiye anajua atakavyotuinua. Sina cha kukupa mwenzako zaidi ya moyo wangu. Pia mimi ni wako, niaidika na we ni wangu.
Just keep confidence, I'll be your prince, and you'll be my princess. Oh my stainless, let me the love story pretty baby, just say yeah yeah. Nakuwa idea, sto kukimbia, penzi nda kutunzia.
Sitamani mwengine,
let me show you how much I love.
Najihisi raha kuwa nawe dia, ila sina nia tofauti ya kukutenda wewe. Unavonipoza na kunidekeza,
nakupenda dai.
Yeah.